studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji di men jogani on bette aljumaare jeegon lewru mars hitande 2020 sakiraabe hedi be jangwale mon on yamde jeena yottake awgalle lamu bani kan nyafunke Ousmane Nyaale Boule kabaruji do Mamadi Keita to buggi jande dum. Sakiraabe on kumbete de wiide yawara do lawol mopti banyangara bankaso koroko dari illa alal bar yabbenande dorobobe mobilaji collectivité rafindenaako ana wodi do ngol lawol. Premier ministre Boubou Cissé handan hani tilade yilar mudum balle tati le region Kidal e wi député Abey Bara Amada Aga Bibi ngol dawul an han yettede fuburi ko l'armée mojjintinaade birfiti le onoko. Dartobe lamade wutiji député en be ana nawtoro wutte wattu yoga bembe ande de famanta koy mubben fuburi le o wattu dartugol wotobe golu fewti warde london godugol joni yalla edo hanina illa campagne ngaji di puddai denke ban jab mudon le kabaruji di yodi woni sembe majji beta ko bismillah mo do hedade studio tamani. Ya wara do lawol mopti banyangara banka sokoro darnama illa alal bar yabbenende le de murtere donnobe mobilaji yo fa kolite metti mubben e rafinde nagu gondo do ngul atul horebe de fedde e himbe de gelle kolite metti mubben e de inare lam kobe fewde e o kabaru fa bidure dem fam keddena Mahmoudou Sama Sekou Aminata Diallo
ngul do lawol hakunde mutti banyangara koro e bankas buro fuf andirede datul liddi yo nuygal kebal region mutti denno famata ke fi kobe be yebo kabaru denak mudum dum woni nimise kambe horebe transporteur be kedanna banu traware le secrétaire général syndicat transporteur en mutti
bon pon gondo ton wakati fu mobilaji amen kippet na chami e bombor e den nokure fa ngol hippagol e samgol bombor ngota ndardi be ngada ton habbitibe leydi nadun be dokkim habbitibe jokkobe amen uude banyagara warde sewan tampi dun min kaabi dun sabe ngal gollal wari so min darni mobilaji
sukabe gonbe ndardi don nokuji di bididi jati e ndedo mutara golle ngadi majaji fewde wadi denagu nokku pe ngadi imadara hadude jahul e garul kala mobilaji e motoji le ngalurande kedana Mamoudou Guindo kanko woni horejo fedde sukabe bankas
golle o kan nyandu fu o mo beydo tidude saka halama lawol koru e sewar mobilaji kewdi tumama hen yimbe hewbe keddike hen damu ko be ngatnali tidalaji amen di hakkilne dum fu dum darna
total
kajabe lamu region muti be wi mun ngoni dido nokuji di koliti mette mun en e imadra transporteur embe gouverneur region muti holti wiide dabrejina gondi humcene da hore yalla timminde kado tidalla be wi general Abdoulaye Cissé ko transporteur golli ko na hulta jati wayde munyal e sawrare mabbe
sakiraabe ando so jidbe darade famu di kabaru ju fodo ba hebdo do bitati whatsapp do numero 7672 8851 oro mbay noddudu do mere mere do o numero via mo 37321 Horejo ministre e meden Boubou Cissé tiloto handen yilar mudun le e region Kidal kenya horejo gouvernement o jodde ke batuji kewde himbe onoku o timoydu nokuje kewde e wi Amada Aga Bibi député goto le region o ngul dawul an han yettede fu buri wi fitago l'armée mojjintinaado le onoku kede ko Amada Aga Bibi wi Mariam Koulibaly e telephone du faccitango Aminata Diallo
gol dawol ana holla ko heewi ellei wakati mo gonde mudum do do DR kanyi e dewrintinandarite nenno Kidal ana e laawi mawdi kaddoji denago walgo premier ministre e le region o jowtama e homo fu yimbe gennindi laami be gennidi kanyi e horebe be yalla dum hollata gollobe sarwusi koti Kidal na ayyo horejo gouvernement o warde e ministre en joyon e gol dawol ana hollita laamu warti habbitibe heedintinabe anton mido mila hande midon gonde mo inde laawi nafoji homo fu
ndar tobe lamade be ana nawtoro watti yogo bembe andede e fa kolite ko woni hakkilaji mubben ngada mantare mubben tawe watti yogo fay ndartugul wotonobe ngul fuddai o kabaru ana way wadde tidalla e wi honjotobe yogabe e wi andindo kabaru politique no dirtedo balan jakite sabe sariyaji bamaka do bembe andede sabe binta dun e hakkilo makko sariya wala fuka do ndartugul wotonobe do bembe andede kede ko balan jakite wi Mamadou Mamane Baba Kunta e telephone do faccitago Mohamed Samassi.
On sait que
alamati
fay goto dulla wiide sariya jogola kabaru bebe anda kesse wala tafon der leddi mali so campagneaji wuteji di yu gonga imadraji nangodi fadde wuteji di ka bangal anda kesse de ana tidi dum do funcene hore no fewi sabe ko buri hewde kala ko woni ele de do bambe de yimbe golata dum e do inde mabbe danno yo hultini yo buri fuf kabaru kambe ko mabbe dina kabaru furuba danno e bawata fay wiide hakika yo golleji ngeddoji sariya e bawa dum wiide golleji jamradi no haniri
lay mali nyalom ke enado rewbe do no wi marsa yambinte do fabo gol soldats e mali yo gabe kolliti wiide sesili rewbe cubbe hikko o ana hawra e kabaru gondo handen le leydi meden di yo gabe do kolliti wiide rewbe ana mbayi wadde ko buri dum dabbare ko buri dum wadde golleji goddi wattu fu fabe dur den fam ke den aminata jall
su wiibe le tobbere na hani jowtede non kollitiri yimbe yo gabe do bomako do ka be beedi hen dum rewbe be ana kani darade fa kabuno hakkeji mudun en
mila don yo sisili lobono himbe fu anakani tawede tiagal soldats e mali e dounde yambere rewbe anakani imade ndaro kujjan hore faabade be worbe 8 mars ana han jabbade o sisili sabi rewbe hakkila on anakani imade ndaro ngada e bodde mubbe fu do faabade soldats e mali
ele on nyaloma gadanado habbitibe meden be walde rewbe yottinobe kabaruji mali do ana anni yi wadde dokal rewbe sukabe militaire en heddibe e hipere wande sukulunde nyama alu traure horeje walde rewbe yottinobe kabaruji amali do kedoden ko wi
pour accompagner la dynamique nous
a famen beede hunjude hore mi bami dabare li de yewtere 8 mars wasido wadde yewtereji mi bami dabare daranade neddaku faabade rewbe gendarme en barabe sukulu dum woni minande ko min bayi wadde kulitinde miden tiagal mabbe hakkilu ame wo e mabbe min dokkambe ujinaji temdere e nogay kambe darano to feccude dum hakkune mabbe
a eux de voir ce qu'ils vont faire avec
e mitintina wombe capitaine gal ana mi siti ko rewbe wombe e gelle be kebata dum e lewi mabbe nafa majjun ana fandi e golleji gadeteedi yirwere rewbe e le deedindi
studio tamani yo faabal laamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
sekrabe kabaruji gondi le region aji meden di projet cellal en koure santé nutrition fuddi golle kenyan gawo e wi horobe projet o fanda makko yo yewtade golleji di docteur mb no dirta agent de santé communautaire ngadi dow tabugol sariyawol humcininde hore nyobe ko yawi jawdi makko ana jawdi projet o ana buri millionji temeri de chapande jago e nicfa yesaid el lara ittindi jawdi homo om hani golude hakke hitande sini en jari sigaso camion citerne goto mo essence wala no le gondunode mo intina de holita mi wede nangi yite le garage de ande no dirten medina dum wadi kenyan e wcd be fadde yite ngeni fede nan pette de nangi citerne ngaji goddi gonnodi bangé makko e collectivité du huntu gol koyde pompier en ko yayi wadi fa yite nge hebe jale e kulti wiide to kuli koroto suko jango goto nokku no dirteedo institut polytechnique rural IPR ifara to katibukuto hedde ke lendiyam e wi himbe ton no sami lendiyam dam taggal go yaadno e bandira makko be o jangida tan lotwaade le fleuve Niger go teew makko yitaama wattu kikideji do imadar protection civile kanye e sebbe gombe le nokku sekirabe mi cintindi on kabaruji di holitinde wiide do lawol mopti banyangara banka sukoro gudeno darake illa yahora on darake illa alal bahri yabinande dor mobilage be kolisi wi dara finenagu won do ngul lawol premier ministre boubou sise handen hanitilade yilar mudum balde tati li region kidal e wi député abey bara hamadi hamada agabibi ngul dawol an hani yettade fu buri wirfitagol darme mali li larme mo intinade wirfitagol mudum le onku ndartobe lamade be anan nawtoro wattu yogo bembe ande de fa martina kumpol ko woni hakillaaji mu ben be kolisi wi de fu ko buri o wattu ndartugol wotobe gol fewti nadde gol landudo godugol joni yalla e dum hanina illa campagne ngal di fudda sekirabe do kadu di kabaruji ka kedde hedade yewtere sukabe an wodi wassalam